tunapindwa, mifukoni si njema, bado tunapita. Ambia watoto mama, furaha yetu supisa. Supisa, furaha yetu supisa. Maniggas wanakunja, maniggas wanakunja tu, wanakunja tu. Na sisi tunadunda, na sisi tunadunda du, tunadunda du. Ayo, nikipiga deal na mcheki, mami hu. Nakumbuka kwanza nyumbani hu. Mara natoka na flani yo, ili kabukira mani yo. Mara navuta mjani yo. Madeno kitu simple, agalafu my people. Hiyo natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi, madeno kitu simple, chafuzi. I'm more than your bitch and chafuzi. Agalafu my people, chafuzi. I know I'm the mission. Hini kuona mbuno ishine rula moja. Bia tuta kiswaldo vila dandikongoja. Shida kitu gana tunaish mara moja. Kihitu so chukii streets nina wanyona. Angituwa whisky wao,
Dubastina.
Isige kuwa hivi nao,
Dubastina.
Angituwa whisky wao,
Dubastina.
Isige kuwa hivi nao,
Dubastina.
Nduma wana 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 fiti. Mbura mchoy kuliko wana wana fiti. Na zao, zushki bao. Wana tingini za chuk, mine shiki yao. Waya, kustungu. Na shkuru mola, ana nipa michungu. Nazidi kungara, na nitika bongo. Bongo!
Dubastina.
Iyo natoka chafuzi. Chafuzi, natoka chafuzi. Chafuzi, natoka chafuzi. Chafuzi, natoka chafuzi. Chafuzi. Maneno kitu simple.
Chafuzi.
I'm more than your vision.
Chafuzi.
I got love for my people.
Chafuzi.
I know I'm the mission.
Chafuzi.
Hili kuona mbuno ishine rula moja. Bia tuta kiswaldo vila na jikongoja. Shida kitu gana tunaish mara moja. Kihitu so chukii streets nina wanyona.
Nenga, nenga.
Iyo natuka chafuzi.
Nenga, nenga.
Iyo natuka chafuzi. Iyo natuka chafuzi. Chafuzi natuka chafuzi. Chafuzi natuka chafuzi. Chafuzi natuka chafuzi. Chafuzi. Maneno kitu simple.
Chafuzi.
I'm more than your vision.
Chafuzi.
I got love for my people.